Swap Boy
Mustrain
Ryan Case. Yeah, yeah. Omusana gwali gwakavaayo musaidi erinenda bekivaayo yali malayika eyasukka yentukima netandika okukankana omubiri gwonna kyekyo wagulu ne wansi kyekyo ne maama yangambye kyekyo mbuliza taata kyekyo nkakasa nkakasa mukakasa ekyakundetera okupakasa nkakasa kimyanso ono mwana kimyanso kimyanso bwemutunulire mu maaso minta namusima keyo IQ leza beda nkuba ngoyo babaq your love is a drug mu mutima wayingiranga saga kenafuna gwenafuna bugagga back in the days bali banjoga nga tebamanyi ebintu birikyuka empale bazikankanyeera I'm bringing your love emergency call 91 forever we gonna be like Offset Cardi B nkakasa nkakasa bukakasa ujja kundetera okupakasa nkakasa kimyanso ono mwana kimyanso kimyanso bwemutunulire mu maaso joyitidde yenno balese bagudde baneyiba basigadde bakanudde obulungi bwolina omutima gukutidde mama nfudde ekigambo nkyogedde kale kasito okitegedde bulijjo nkuyombera ngaakwogerako nkulwanira saagala kutunuulira baagala kukwabula nemala nkitegeera ebirowoozo bisulawo kasito okitegedde ensonga zange oziwulidde nakaweta nkakuwadde nkakasa nkakasa bukakasa ujja kundetera okupakasa nkakasa kimyanso ono mwana kimyanso kimyanso bwemutunulire mu maaso nkakasa nkakasa bukakasa ujja kundetera okupakasa nkakasa kimyanso ono mwana kimyanso kimyanso bwemutunulire mu maaso omusana gwali gwakavaayo musaidi erinenda bekivaayo yali malayika eyasukka entukima netandika okukankana omubiri gwonna kyekyo wagulu ne wansi kyekyo ne maama yangambye kyekyo mbuliza taata kyekyo